Malaba, Malaba, Malaba.
Yellow boy,
Gachi B.
Ngoja ni wape za chini ya kapeti, kinacho nifanya mini baki mpweke. Nilishobokea mapenzi, mapenzi ya kanti ya teki. Yakani peleka msobe msobe, kichwa chini miguu, miguu juu. Yakani lasa bila kunawa miguu. Nampa nyasi yeye hataki, yake matawi ya juu. Waka huku nateketea kama moto wa kifuu. Na wambia huyu demu ameleta utoto. Kadata na sharobalo kiza kichwani ya na kukoto. Kisula cha kisomali tulo yake ndo ya korosho. Mapenzi kaeka nyuma kipa umbele ni maukoto. Mime na yenli zeti nitaka mapenzi kwa fisikali. Mwenye macho gololi siku wa manane kauza mali. Kaniachia toroli kanifanya mtumwa kwenye mapenzi. Akaleta ukoloni agini shika skolo me. Mapenzi shika mo. She got more, she got more, she got more. My penzi, she got more, she got more, she got more, she got more. Oh yeah, my penzi, she got more, she got more, she got more, she got more. My penzi, she got more, she got more, she got more, she got more. Kwa kweli alinishika kanitia uenda simu. Singestuka huyu wangeniamisha mpaka timu. Nikapigwa marufuku siku chati sikupokea simu. Anakaba mpaka penati hadi kazini anatia timu. Ila alinirudisha msanga hadi kitandani mtundiko tunatundika. Tulikutana pipa na mfuniko. Enzi zetu pindi tunapendana utasema maigizo. Wakaingilia kati wenye pesa wakaleta mafuriko. Kaniacha hoi penzi langu kanifilisi. Kanipa mkono wa kwa heri yani asante kwa kushiriki. Analala kwenye bungalow, mina kosa usingizi. Na chumba changu chakiza, kodi yangu 20,000. Mime na yenli zeti, nitaka mapenzi kwa fisikali. Mwenye macho gololi, siku wa manane kauza mali. Kaniachia toroli, kanifanya mtumwa kwenye mapenzi. Akaleta ukoloni, agini shika skolo me. Mapenzi shika mo, shika mo, shika mo, shika mo. Mapenzi shika mo, shika mo. She got more, oh yeah, my penzi, she got more, she got more, she got more, she got more. My penzi, she got more, she got more, she got more, she got more. Yeah, yeah, Mazekele boy.